par Christ, nous avons fait un ala kabaraké.
Ala manami fo ala be o dafa tuma tume ala dafe ala ko kabena kisiba di ni diema kira chama ye ni kira yake kira Jeremy kira Miche kira Ezae ani kira Johanna ala ye meleke chikataka Maria mama koibe na kono barataka denge bangi anake masaye anake kuntigi baye Maria maye meleke jabi Ona ke togodi ne ma furu folo Ona ke togodi ne ma chedo folo Meleke Maria majabi Koi be na konota ala sebayala Koi be na konota ala norala Koi be na denge bangi diena Ana ke masaye A togo na wele ko Emmanuel Ana wele ala yere korota limba Kele denge
Ala imi fo Abu Dafa Ni ala imi fo Abu Dafa Ni ala imi fo Abu Dafa Ni ala imi fo Abu Dafa
Ni ala imi fo Abu de Waleya Mariama la jora kono barala Kera ala yere se bayala Ala yunye mine kata Bethlehem jure jamanina Maria ma jigin kuma sera ala tuye kuma min fo o sera ala tuye ndaye dumita o sera kira o tuye kira ya mike o sera Maria ma jigina haleluya tanuli ka ke ala ye yoro koro talen baula hera ka ke dugu koloka janye ba u pechema hera tigi bangila noro tigi bangila kisiba bangila haleluya
ala imi fo Abu Dafa Ni ala imi fo Abu Dafa Ni ala imi fo Abu Dafa